tukile, na ori tukile.
Wa, tu? Kubaza bati ni gutu hakira awabandi baburiye kadugashishira mu gihugu cyatawe n'amapfa n'imbaraga kizi gukoresha iki kibazo nawe bazanzi kubaza bati ni gutu hakira awabandi baburiye kadugashishira mu gihugu cyatewe n'amapfa Nibaraka kisi gukoresha Wasobanura gute Ukubaya mu mujyi wa Kigali Wasobanura gute Amahoro ugendana Wasobanura gute Uko wisurira abana ku ishuri Wasobanura gute Ukurya sha Iki kibazo nawe Bazanzi kubaza Bati ni gutu hakira Aho abandi baburiye Kadugashishira Mu gihugu Cyatewe n'amapfa N'imbaraga kizi gukoresha Iki kibazo nawe
Iki kibazo nawe Bazanzi kubaza Bati ni gutu hakira Aho abandi baburiye Kadugashishira
Nimbaraga ti ti wakoresa imbaraga tuzigukoresha niwabesa n'izimana mubwire n'imbaraga tuzibakoresha n'imbaraga tuzibakoresha mbese gato kamudose guca 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 nababwisha ukuri mu mwuka nta kindi kidukoresha esanse yacu n'imana yego 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 twese twese aya ntabgari ibitega ntabgara abazimu ntabgari ibitega ntabgara abazimu nimbaraga zimana 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 nimbaraga zimana
nimbaraga zimana nimbaraga zimana
aha
nimbaraga zimana nimbaraga zimana
nimbaraga zimana
nimbaraga zimana nimbaraga zimana nimbaraga zimana nimbaraga zimana nimbaraga zimana nimbaraga zimana
Tuvuga samagamba samagambo Burya birakora we Kuri Ibi tuvuga samagambo samagambo Burya Ibi tuvuga samagambo samagambo Burya birakora Narabibonye n'ukuri we magambo urya birakora narabyiboneye narabyiboneye samagambo urya birakora ibituvuga samagambo samagambo urya birakora ibituvuga samagambo samagambo we Urya birakora ibituvuga samagambo samagambo urya birakora primane ibituvuga we
ibituvuga samagambo
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 urya birakora
asubira
muri ibituvuga samagambo
ibituvuga samagambo
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 ayiwe Ibituvuga samagambo singipindi urya birakora Ibituvuga samagambo sa 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 Ibituvuga samagambo samagambo urya birakora Ibituvuga torero Samagambo Urya Ibituvuga Samagambo Uba Nawe niba kubaza
Kuki uzuya amahoro
Uzababwire
Yesu wangiye